Wanadamu wanataka nini? Ufanyeje wao walizike? Wanadamu wanataka nini? Jamani, ufanyeje wao walizike? Kiwa saidi ya watakusema, Sipa zaidi ya watakusema. Kiwa masikini watakusema, kiwa tajiri watakusema, kiongea pi watakusema, kinyamaza pi watakusema. Nini wanataka wanadamu? Nini watende walizike? Nini wanataka wanadamu? Nini watende walizike? Acha waseme, acha waseme, waseme watoke, wakuseme. Eti uyo mchumba gani? Eti yo gani gani? Mama, eti yo nyumba gani? Eti yo shepu gani? Eti yo uzuri gani? Mama, wewe songa mbele, Mungu wakwa kulinde. Mama, Yesu wakwa kulinde. Mama, acha waseme, 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 oh, waseme. Umejenga nyumba waificha iposti, eti wanadamu watasema, acha waseme. Umebai gali waificha iposti, eti wanadamu watasema, acha waseme. Umepata mchumba wa mficha iposti, eti wanadamu watasema, acha waseme. Umebarikiwa wajificha shuhudia, eti wanadamu watasema, acha waseme. Una shepu yako waificha iposti, eti wanadamu watasema, acha waseme. Uzuri wako wa uficha posti, eti wanadamu watasema, acha waseme, acha waseme, waseme watoke, wakuseme. Eti uyo mchumba gani? Eti yo gani gani? Mama, eti yo nyumba gani? Eti yo shepu gani? Eti uzuri gani? Mama, wewe songa mbele, Mungu wakwa kulinde. Mama, Yesu wakwa kulinde. Mama, acha waseme, 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 oh, waseme. Acha waseme, acha waseme, waseme watoke, oh, kuseme. Eti uyo mchumba gani? Eti yo gani gani? Mama, eti yo nyumba gani? Eti yo shepu gani? Eti uzuri gani? Mama, wewe songa mbele, wakwa kulinde. O mama, Yesu wakwa kulinde. O mama, acha waseme, 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 oh, waseme.